ZWAP.com.
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Asijali mijalo la. Kabunge na tina chonga all eyes on us. Holy Alpha, you the way, you the answer. They should know, but to babege alta. Nesipelo, nomba bangathi nisezobaphatha njengesiphelo. Usisiqalo, nesipelo, nomba bangathi nisezobaphatha ngowothola umqhele.
Ingenile kunganikasi ngelengele ndikhulela phekashe. Khula ndisophora ngotyutyu gqiba ndithobe ngomonki manje. Call me mama ghost, ndivule iminyango when they close. Ndibhizi kakhulu andibambe ifowuni, banye bathi ndizenza ngcono ngoku. Ngena nokwenza abahlobo nkhule kwabo Thembi isithunzi sakho. Thomi soze sikuse ndawo sikwenzele ipeni ungenzanga nento. Mendethene rap isiXhosa sodwa. Xa ndidrophileyo naposta andisuflop ubuntu ebantwini nabusekho.
Asidlali midlalo la. Xa kungena thina jonga all eyes on us. Holy Alpha, you the way, you the answer. They should know, bathathu babeke alta. Nesiphelo, nomba bangathini usezobaphatha njengesiphelo. Usisiqalo, nesiphelo, nomba bangathini usezobaphatha ngowothola umqhele. Yeah, yeah, yeah.
Ndiyizelani lewele ubizo futhi imvuma zifani. Manya majita phanjaniswa yiclub. Isaziwa kwabefore ndizalwe botyhila phaa ebhayibhileni. Ndiqala kumata wokhen ekugqibeleni. Xa ndiphula pho bovulisekele ilati ndisinika ithembe kuhlaleni.
Asijali midlalo la. Xa kungena thina jonga all eyes on us. Holy Alpha, you the way, you the answer. They should know, bathathu babeke alta. Usisiqalo, nesiphelo, nomba bangathini usezobaphatha njengesiphelo. Usisiqalo, nesiphelo, nomba bangathini usezobaphatha ngowothola umqhele. Yeah, yeah, yeah.
ZWAP.com